chukia moyo wa umia sana. It's been a while nani unalia tumaini huna tena. Haijalishi unapita wapi, nguvu ipo ndani yako. Maisha ni vile upangavyo, ukikwama unasimama tena. Simama, futa machozi, tazama vema. Wangapi walipita upitapo, leo wamekunywa sumu, wamekata tamaa, hawawezi tena. Lakini ndani yako ipo nguvu, japo unalia unaamini unaweza.
Chozi, tazama vema.
Si mama,
si mama, futa machozi,
futa machozi,
tazama vema.
Si
mama, si mama, futa machozi,
futa machozi,
tazama vema.
Let me hear you say,
mimi ni shujaa.